asikwenzi. Bani zobathula bonke besegezi. Sikhuphi samasuku shaya imele penshi. Sikhaliso ma nginamazara vai. Ithi ah basukenzi. Bani zobathula bonke besegezi. Sikhuphi samasuku shaya imele penshi. Sikhaliso ma nginamazara vai. Ithi ah basukenzi. Bani zobathula bonke besegezi. Sikhuphi samasuku
Sabe lutunya bafuna la bafuna la.